exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Nakozimu pano o
has beats on the 1-2.
Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire danse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende. So they do lale. Now she bought him to my bottom, see your sale. They try to teach you so old. I look in Tanya Pavanobe. Come up on a Kumula Badetti. They could take a ticket, baby. We did them today. Now we go. See ya in Msiende. Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire danse baby. Nichikondi cha bondicho msiende. Chakanga jireti Ura chumfa kumkoshchira kama chira patanga buleti. Kulesha kuipompa kurira hawe. Chalo tachiwama tachasukawe. Taba kupom change kumona wanakwe. Icho chonza chida finowe. Msia ende patumakulaipa na pedionse. Msia ende. Kulesho kuchite vyonza mtima wako winga fwana. Kulesho kumupeperera muma pepwa teka chula awe. But Eva kuna madanse aku karipire danse baby. Nichikondi cha bondicho msia ende. Msia ende.
Kobe Bryant.